Nairobi, welcome back to another episode of The Sanity Loop. It's your boy here, the Templar Knight, aka Kasioka Fuego. So mnajua how we do, we have to move the waves, you get me? Anyway, so today we're out and about to speak about, does she really like me, or is she just being nice? So for us here, moderators manze, mnajua wa super pale, heavy mamas. Does she like me or is she just being nice? Anyway,
your boy Ned Omolo over here, aka Don Omolo, aka Mr. Producer.
It's your girl, Miss Fierce, in the building. It's your boy, Roy, aka Kumati
Master. Mambo Vipi, this is Bobby J from East Meets West.
Okay, for the mandem here, leo tunataka tumekana madem, watuambie, does she like me or is she being too nice? Like, unaweza kuona kati ya mdem, unadhani mazee yako idha yako, nizambia brade, Bobby mazee, uyu, unaona gonga. Kume bro, yeah, no kuna brother. Yeah, man, una tweet. She's just being too nice.
She's being
maybe acha bro, like una mtext. Hey, generally anafeel tu anafaa ku reply mara moja. Afai kukuacha hanging. Kwake it's not a big issue ati ku reply mara moja ama kitu. Kuna madem pia uko hivyo. Mtai danganya tu judie mara reply haraka ati anakutaka. Kuna madem tu anafeel hataki kuona hizo notifications zikihang kwa phone za wanaume tu. Do you like the nigga or you just being too nice?
How I'm going to respond to your messages will tell you everything you need to know. And especially the time frame in a respond. Unajoneza kumi text, ni come later ni kwape, oh I'm sorry, I took too long to respond, this and this. And then after that, unaona, after nchia ku apologize, yes, sasa unaona, ama nikikwambia niko busy, hapo utaget, mbona nina text so long to respond. But after nisha kuja ni meku apologize, una ni text na unaona bado nakurusha sha tunaenda back and forth. I really like you. If you see I'm still taking my time after telling you sorry, I'm not interested, my friend. But I'll be too nice. I'll respond to your messages because I'm nice.
And let me tell you, kadem anakulike, hata kama hana bundles, hata hili ya kombe, bora ana keep your composition and metro. Lakini kama hana time yako, ai.
Okay, am I the...
Mi hata nakuanga kwa club na nitarudisha text yako na niko kwa club na
hata nimeelewa.
Mazana nonese ya mtu
ya kwa. Am I the... Check it. Okay, what I know the issue is. Am I the only one who take this texting thing? I can't get that serious. Like, mi hata kama siku like, bora nene text yako. Mi nitairi. Ni spela ngi tu kona yu kitu tu juu yangu. Nita reply, iniwate. Mi na feel like, you deserve to make what's pending. Whether I like you or not.
I'm responding to your message.
But see, so you guys take this texting thing is very serious for women. But I'm telling you, for women, could text at this certain time immediately.
Need
for
it is very important. How a girl texts you will tell you a lot.
Exactly. So I was credit for days that I make sure many texts.
Kana kulek. So
okay, me na taka uni clarify. Okay, when is it being too nice, and when is being like you like me? Like, tell me, Ned, hii nao nilikuwa too nice, na hii nao nye nakudai. Nataka tu...
The thing is,
too nice. Because you guys don't know, there's a thin line. I hope you guys are aware. You are aware. There's a thin line.
Too nice. Ni dem kukuita babe. That's been
too nice.
Babes. That's handsome. Babes not S.
Babes
not S. Too nice. Now, too nice, bro, as long as I may respond, that's too nice. Una get, she'll take an hour, she'll take 2 hours. Yeah, Baraka may respond, that's me. But when she's into you, texting, anairudisha.
Chap chap.
Ni hiyo, hey, hivi. Because anajua, she also wants to impress you. Even when she's like, yo, atakama atachukua time, she'll come back and tell you, sorry, I was a bit busy. Hapo unajua, she will.
ako idha. Lakini ati tu ameenda ti ameenda kazurura.
Unamwona post.
Kanombea zero grazing. Ya tu outside bro 2 hours, 3 hours ako IG like kama snaps. Wewe ja wewe huko tu.
Watch my status manzi.
Ako online like ya Facebook zilianguka. That's WhatsApp, IG,
yeah.
Facebook.
By the way,
atapata
Twitter.
A means. Either Twitter ama normal text.
Ama Telegram.
Exactly. By the way, atajua kwa sababu kitu scheme of ways. I think maybe kila mtu mko kwa in a relationship or something with G. Hizo ni personal life level. Time Instagram na ilikuwa Instagram, Facebook na WhatsApp. Zili nini, zili disappear for a while. Your person or whatever you do, whatever. Ali try ku reach out via text ama phone call. Nataka tu kila mtu azibu tu yes or no. Mimi nauliza tu, mimi nasema ati hata kama ni no, nasema tu mtu hapa kujali. Mimi nauliza tu for that moment. Did you ule mtu unadhani ni your person? Alisema, "Hey babe, kumbe messages haziendangi. Ati WhatsApp ilifungwa but I'm calling you confirm."
Nakaa una mtu mwenye nidhani
ni your person. Mimi nauliza tu,
huko watu wako single.
Hapo nauliza hata
But the thing is, okay, many guys are, okay, I'm speaking for a lot of guys, not all guys, but many guys are very bad at reading signs. Reading signs, like we stink at reading signs. So like kuna time, let's say dem anafanya, let's say umeenda kwa dem amekupikia vizuri, unaona that's a form of flirt. My luck was
and that's why
she was just being nice to me. Ama let's say umpikie simu, yeye anachukua, she's always constantly picking your phone, unadhani ni jua na upendo. My luck was said she just wants to, she's just being
and
nice.
That's why she's the money leo ambaye kuna a thing like
those kind of chicks who like don't know how to they don't like disappointing people. You know those people
who unadhani kwa idha
apende kulipa apende kulipa kwa
sababu ni kwa sababu
ya jina yake.
Exactly.
No, I'm saying like what I'm trying to say, like what I'm trying to say, like
being nice to you.
Or that she like you.
Yeah, we don't know how to read those signs. Kuna madam unaweza dhani anafanya it well in actual sense, she's been nice. Or unaweza dhani like who dem anafanya it, maybe she does it to everyone in actual sense.
Ni wewe tuna
anakukatia.
Like for me personally, yeah. Sijui kurate signs.
Arabi ya mimi, I'm saying that I'm not so good at
this when she's jealous.
That's
a good sign.
Okay,
that's,
yeah,
yeah,
you're
that
right.
Shows, yeah.
But
how
will
you
know?
Because I'm
not
yet.
Yeah,
he's right.
Okay, make a post, I'm doing it. I'm talking in it. Hey, so go talk to your babes. Or Mama, you are busy talking to her, so you're not talking to me.
Yeah.
That shows you she's interested. That doesn't mean she's nice.
I put it to consider a quarter.
Aki onyesha ka jealousy, that shows you she's interested.
Uko sababu kuna
hope. Okay, now that's true.
Na kama labda kwa narcissistic mtu yangu.
But I'm telling you, mimi nataka mademo aniambie, unacheki vile mimi na insist. Kuna a thin line between kukuwa being nice na kukudai. Ni nini inaonyesha? Unanitaka na mimi
inaonyesha
nini?
In terms of texting.
Ah okay, in general basi. Unadhani baya boti, mimi nadhani basi udi mananitaka. Kume hudi ya mbaya tu boti juu anataka nikate maji.
Sili wa nataka hapo mungu.
Hey, hapo ya, hey. Lakini minu mbe my homeboy. Minu
mbe na kubaya boti. Minu mbe
na kubaya boti. Minu mbe my homeboy. Hey, jona, usiki hudi ya mbaya gilo jana. Minu na nidai. Lakini hudi ya mbaya na juli sema. Na jakata maji. Lasema tu. But I'm just saying, it doesn't have to be guilt. I'm just saying, something expensive. Maybe guilt is for me is like this. Like, the end. So na filuki ni mbaya gilo. Na file nyewe. Maybe umenifikisha climax. Nambiaji my boy.
It's the little thing.
Hey!
If he's going to make, ask you to make time and see her, you know, inaonyesha yenyewe for him, say anataka, anakulike. Unaget, vitu ndogo ndogo, it doesn't have to be grand gestures, ati niko hapo, nimekuja, nimekuletea, ati nimekuja. Okay, ata, vile ya, umekula. Unaget, tells me when you reach home. Iyo, hizo ni signs za mtu mwenye amkuonyesha, I like you, as in you get. As opposed to, hey, mtu tu ni mpoa.
Like, oh, na anakuliza kwa mekuna.
Bare minimum, mtu wafanya bare minimum, uono na why, nye usera.
Ananidai.
Unaget, as in, read into the small things.
Maybe the vibe is too
na wale machali wenye like for me, acha let me speak for myself, like for me, mimi yenye sijuangi science, like mimi yenye kama yenye mimi nimefika ile point kama si sure, but like najua yenye mimi sijui kuendeza ma science kama unachikika kuna kitu liko na Twitter ulitike tu de mananga ile chali kwa akikuwa DJ ule mama aya mka mimi nikuwa contact the maybe kuna kitu maybe mate ilikuwa imeja mate yangu imeanguka ama kitu ama niko na sukuma like literally awezi namba tu I contact itafanya nijue ati unanitaka hata kama umekaa hapo 10 minutes ukinipigia nduru ni kwangu enye kwangu
unakumbuka ile ngoma ya
she's calling me wanitaka
do vouchers
wanitaka
nakumbuka kabisa
checkpoints
so wewe niambia ati hiyo na favorite za guy ati yenyewe sasa hapa ananitaka hapa sasa akui ati nice you want me no make
up kama ukweli mix sawa tu kweli strange kuna venye tu dema na kutaka atakuangalia na utajua hata kama utajijazia kwa kichwa hata kama hapo ana nini demo hakutaki atakupea tu ka glimpse aondokee yani unajua yani tu iko ile one touch lakini ule mwenye amekuangalia kidogo kidogo lips unaona zinalambwa wewe ni mil bro hiyo lakini unajua pia za zingine tunataka signs za signs kubwa mazuri tunataka billboard I mean to you but ni hizo kidogo hata ukisema silly jokes and she's laughing unajua si kitu kubwa unageta
kama unachanga acha tufanye mbani
hapana nasema silly jokes
lakini you don't do them
No, acha ni wa back to mimi na kwa mjinga. Na that you mean mjinga. Na mjinga na ujinga imesema me I'm not leaving your body. Unageta. Sasa na kama mtu anacheka hiyo ujinga yako na nakukubali bro.
Anakudai. Don't take you. Pay for him. Unasema tunasana disagree. Your thin line between na you are being nice to na friend na joke zako. Una misinterpret na sema. Nakudai.
Wacha ni namba za kwa mlie. Wacha nikushow. Kuna vitu vingine. Wacha tuambie na ukweli. When she's doing the most, unaweza tell. Unageta. Kuna kitu kingine hata si joke. Wewe ulisema tu.
Eh,
wewe ulisema ti ha ha ha. Wewe ulisema lakini utasikia yake. Hata tu kama atakutoa ile.
Eh, wewe
fanya hiyo physical touch. Eh. Iko sapo ni hizo signs. Wewe unataka yeye akuje kwa uso wako. For that day ni kwa I like you there.
Ndio kesho ndio ni yani na shine.
Anatembea bibo kwa kati yako tao.
Dile za pepino, dile za pia.
Unapata chop. Ai, acha nikwambie. Kuna vitu zingine. And pia good sign is she'll tell you.
Yeah.
From the jump.
She knows what she wants.
Yeah.
What time to me example ya. What time to the kwa ground? Mimi nakumbuka nilikuwa na post ya Sidia Selina Masa. I think ilikuwa Selina. Hata tulikuwa na Selina hapa last time. Ile kitu tulidu ile looks ama kitu. Yeye alisema she can't like shoot her shot. Like he said, hata hizi jaribu hata kwenye show mse ni kweli. Wewe jitume fanya kazi mwenyeshe unanidai. But na akili unanigeet. But alisema like yeye kama Selina alisema
kuna bullets za kuona bullets za kushoot shot. Because at the end of the day,
at the end of the day, mwenyeshe kwanza.
At the end of the day, utakabiduka tu chini tu umekaa tu hivi chini tu unangoja mse. Me feel like go for what you want. Watch you fall at your men should be a shot. Go for what you want.
But
you know, go for what you want. And it's a simple as don't you see babes on other need to shoot shot for them is such a
big thing. Hey,
you know, imagine just you coming and saying, "Hey, what? I like your outfit."
You enjoy look good.
Yeah,
hey.
Done.
Hey.
Dale, watch out kwambi niko na ndani into you. Yeye ndo atakama atafanya
dela.
Wewe ndo
umeinstigate.
Lakini ndio umekaa tu hapo tu mimi mrembo mimi ni Sasha atakuja.
Eh. I like this guy. Let me wait.
Alafu ndio kitu leo we've been doing this tangu tuzaliwe. Tangu tujue kumbao ni nini. So imagine yenyewe inafanga one moment tu.
One moment.
Yaani yeye kitu yuko kufanya hiki kitu.
Eh.
Ivo.
No, like it's
you just need that spark to create that fire, you know.
Maybe I like you, but since you have to come here, I like you. You know, automatically you don't know.
Bas, you're open.
Yeah. Okay, no, lakini
hizi naanza kukuona kwa macho mengine.
Question. Lakini hebu question because mimi kuna question same ni but do you think like maybe tu naweza ku compliment but maybe I don't find you attractive. Like naweza come to ngambia, "Sasa shit napenda. Will you dress you ready makushika?" But haimaanishi ati nakudai. Like mimi mbona? But I'm just asking. Maybe just asking. Mimi just
saying. Basically when you
call.
No.
Ai. Huwezi kujua nyambi kitu kai.
kwani like kwani sisi kumbe uko smart leo sina maana na kudai sasa hii sina feel uko smart
eh
basi
kwa mtu ujui
kwa mtu ujui unaona leo hii ni mtu unajua
kwa mtu ujui wewe
kwani always complete check okay mimi nime why okay for me nime complete dem nilimwambia napenda vile nini zake umeselo jina zinacheza alikuwa amevaa katop alafu iko na like button zinaenda hivi drive but I get na manisha na kudai ni sema tu I like napendeo top vile inakaa
bwana
but si manish
but I swear
I go na manisha tena mdai like I say bro naweza kumbe dema kama kumbe hiyo tisho yako yenyewe inani hiyo kwako ina una feel like genuine na manisha
acha nikwambie mimi kama mimi tu naichukua kama compliment
thank you but unajua kuna match leo ta feel my brother kuna jiude
ni fiki depends on how you
carry yeah and afterwards
kwa sasa kani nimwambia tu hivi alafu
ukaenda
ukaenda
so unataka kukaa kwa hiyo game na mitaka zii bro
unamwambia kuna
akuja kuulizie an excuse
kwa sababu I like your year
wacha nikwambie kwanza I move to the next place what's your name she's interested to get to know you but when you just come and say at the end ni mbona hiyo topic yako ni mbaya ukaenda na kuuliza enda by the way
moyo wako
no ukisema na by the way unaitwa yeye ndo anashukwa na interest
but na mimi sikuwa na by the way kuna sikuwa na interest mimi nilisema tu unakaa tu
kwa girls don't know how much we don't even get compliments with boys so
thank you
from someone
manzini kitu
no real niambia na kapua hey
small things
hata nisema kwa akili
lakini hata niambia
look
hata isema sasa hiyo yako tu kukaa una kapua
yaani tu ametucha live shot na hapo ndani na kufungia
hapo ndaka sasa ishaanza kufikiria
mafanikio kwa familia
alafu kitu ni bora hii ni upanga si unasema kama unaogopa nyogopa kushoot your shot to for example for you unaogopa kukatia chali but unajonga chali the easiest person kukatia like at another complication the mob kanyinyi mimi unaweza nikatia tu even as long as you saying the right things like
as long as you know
pia
mali safi unajua ukiwa mali safi hakuna msatapo mimi because at the end of the day acha kwamba ukiwa not even mali safi there's just koi era ya
babes
but koi era ya where babes are looking good so if you're going to come and you have confidence me kwanza msema there's nothing that really excites me kama dem anajua hawa
yeah
unapata uko na confidence umekaa umenichapia unaniambia eh mimi najua yani unibamba unajua eh uni msema
amejitambua
uni msema eh uni msema hata mimi ndio unaona lakini hata nimekaa nikapata msema na sasa msema when a girl shoots her shot it's even more sexy
yeah
because
yeah,
I'm like you know what aya wacha tucheze hii game wacha pia mimi nikupime nisikie venye unaongea utakipapa jumeka utakipapa
kama ni fun madem wananga luga
unaona
madamu wengi wengi sana but let me see
si what cha yao kwa approach
unageni cha yao
kusema
unageni
hata out of the night atakupenda but atangojea wewe mwenyewe kwanza ujiwasilishe ndio usipojiwasilisha manze haizi kuja direct kwao
but mbona mnaogopanga kushoot your shot
rejection
you want to tell me that the people kuambia tu it's not you inakusumbua akili
okay unajua machalia hata kuambia it's not you hatakupea tu hiyo attention unataka
utajua tu hakutaki mambo nyingi ni
tafu guys
Yeah, me.
Well, it's true because I mean, for a driving license, you know, I don't know how to read signs.
Mimi lakini okay mimi nakubaliana na yeye mimi kwanza
ame ni poa. Ni kesi ya umepasa na phone ya MFA.
Kwa good time. Si tu wange.
Okay, what was your
like you could go pay rejection. I mean, kwa I was just wanted to know why you guys are afraid of rejection. Don't believe you rejection.
On
rejection peke
yake. On rejection
peke yake. Oh, so ni nyinyi wenyewe mnasemanga ati wanasemanga sijui
ati ati
the only thing she can that can make you feel bad is when she tells you no. Wanasemanga
ati. Eh, tunaambia ngo hivyo ati ati kashio
ya kitu
eh.
Exactly.
Sasa nyinyi you know when you
say that. Nasi tushazoea that no.
Wewe si very kwambia no. So start. Eh,
tumerejectwa tangu puberty yanze.
Sorry.
Tangu je kumbao. Tunajanga hiyo shughuli. Like okay what is it kitu I think to madam is our hit like you can't be everybody's cup of tea kitu cha kubali nilisha kubali like yes I'm mean I feel I'm fly but for you maybe you feel
yeah imagine I'd rather die saying and knowing I like you
but sita yetu very quick for kuliko nikwambia.
So will you be aware first that I'm not into you?
Like, will you know? Amekwambia hivi jaribu. Hili jaribu fiera kufanana. No, imagine you would start getting okay for me in my NBA. Baby mimi najishuku na pia unajishuku. Sasa wote tumebaki tu, sio tu tumebaki tu. Atuelewani. But unajua kitu wasio juangi between both male and female. Ina kwamba it just take one move. Kujua basi ukweli ya hiyo moment. Yes, maybe inaweza kuwa the L, but at least hili lala na hiyo L kijua sawa, this need to try.
Ili try to but yeah.
But to me, it's a shame. Thank you. Hey. I don't feel like what happened. Not right to not the right approach, unless that person has someone. To see me try to shoot a shot at someone single. Na umejiranki yani umejitambua na umeenda pale na the right words sioni ukikatani.
Nikikuangalia I contact your body shape mind. Six shots.
Eh, I would kill you one.
Mademo anakuambia ngapi?
Napenda wewe.
Kama hapo na smile
kama samaki. Wewe
unafikiria hebu kieni swali hapo. Kieni swali ya Celine. Hebu ulize swali tena.
What if I'm not your type?
Hakuna anga acha.
What if even
kama wewe ni hawana type. Let me change. As long as you look like hey, as long as you look
that's the way I'm
going to try. Yeah, no, you can't.
Na
kongwe vizuri.
Aje?
Sasa hapo ndo shamba. Ibuti. Na film na
vizuri lakini okay. Uko na accent. Take it from my phone.
Unauliza kama hauko.
Check it.
Kama iska vizuri.
Na feel like.
Kali makai vizuri.
Wewe na feel una joke na DJ mnafahamu. Mmeisema mwanamume ananga type mechukia sana. Sana.
Sisi tu tuna type.
Type muziri.
Type ni universo. Type ni keyboard. Mimi na type. Compose kwa na confidence, eye contact, umeangalia homse. Yani hata venye hiyo slight touch umepea homse, aki ya nani hakuna.
Mi kwanza hakuna
kitu. Wezi kukwereche.
Hakuna kitu ni bamba like. Hakika vile, sisi nongi about the type thing. Sidema atasema she likes this tall nigga, nini. Upate kasi me Celine sini boys wangu. Unajuhupi na kwambia. Seme unakatia Celine ni kwambia. Bro Celine utimwadu machali warifu. Autoshi, autoshi bro. Alafu mkati. Bro Celine taku respect. For the fact na pia nitamheshimu for the fact that una accept yes uko na hiyo type but umse alikwambia kitu fulani yenye ikabidi pia uone stand still wa mwenye na like umse nimemtambua ile like, that unajoga kitu ni bona watu sema I have a type shit na wachukia ma kitu but you feel unajeka in a box kuna so many male friends with potential but you umesema you want tall nigga ama you want a light skin nigga ama ule dark skin nigga ama sijui short nigga umeacha on the side. Wondo msemi bana anatimiza vitu zake.
Me I have a type but I'm not restricted
to it. Yeah. Oh. Kila mtu hapa kuna type.
Me feel okay. Me feel like I don't have a type.
Me sina type.
Me feel like by me not having a type maanisha timu pita na machura. Poleni nikisema hivi. Simaanisha tu mupita tu na mtu yoyote. But I'm just saying like me nitakupeta time nifike what unaniambia nini? Pia mimi nakwambia nini? Sisi sema tu ati nataka tu my life enjoy life skill. Fika kitandani
hizo vitu za
tazima. Eh. Thank you.
Hata kadi refu wako mkimunga mgoji mnabisha. Hata kadi refu wako.
No.
Tuambia wewe sema hiyo. Ah, nasema tu kweli like wakati tafika time ya mechi. All of that doesn't matter. So, you took a girl with a big bum.
Yeah.
Hakuja lale pale kifua ya mimi. Ni upside down.
Bora mechi
kwa. Ah, sasa small bum amekuja hapo. Ajapanda shorts. Eh, ajapanda juu.
Senti.
Ama mgongo wa DB. Haizi akabaka. Ana get like what it is trying to mean. No. Mimi nikamshukuru realize. To be honest, if you can do place I think it's something that comes with age. You just come to me. Watch out for my expectations, standards. Watch out for fantasize juu ya vitu zingine zenye umeona that you actually think. Because wale wasenye ulikuwa unaona hivi, umse ana mwili ama hey, umse ni hivi alike nafikanga mechi bro na kaivi chini mashaka
no, the more your expectations are the more single you'll become,
you know. It doesn't make sense.
So,
I'm not going to be able to do it.
So she expect ati juhude ama kufurahishi kwenda na fresh nani? Sini mimi. So atakaa kubambia tu uone ameiva ama kitu. Hiyo ni shughuli yako. Mimi kwa bro ndo na manzee mimi kuna Angelina Jolie wangu. Mimi nitulia na yeye.
Bora kwenda guys with big bunda.
Yeah.
Napenda tu mde anaweza
kaa. Ni slim eh, but sasa una cut.
Unaget? But hey, serious. Kwani anakaa na mgongo mama bega, bro.
So, all in all, guys suck at reading signs.
Yeah.
Knowing your chick is nice.
Basically, it's colorblind.
Mix when the malice to the matu. I hope mnajua kuna a thin line between being nice and being like I like you. Mjoti or difference is very slim, yani. So, mzee, mtupe opinion zenu kwa comment section. Na new week, new vibes, new grind.
Sasa tumekwambia.